Dumelang, ke nna Sello Mokwena, molekgotla wa Democratic Alliance Mmasepaleng wa Dihlabeng. Democratic Alliance e hlahisitse matshwenyeho a maholo mabapi le maemo a mabe a ditsela fa teng. Baahi ba hlekefetswa letsatsi le letsatsi ke dikotsi, ditsela tse senyehileng le ho hloka tlhokomelo e nepahetseng. Sena se senya dikoloi ebile se beha maphelo a batho kotsing. Hape se ama phihlello ya ditshebeletso tsa bohlokwa. Ho se nke bohato ha Dihlabeng municipality ha ho amohelehe. Baahi ba tshwanetse ho fumana ditsela tse bolokehileng. Re kopa masepala hore o nke boikarabelo ka potlako, o lokise ditsela mme o fe baahi nako e hlakileng ya hore ba tla lokisa ditsela tsena neng. Re le Democratic Alliance re tla dula ntse re tswela pele ho etsa bonnete ba hore masepala o nka boikarabelo. Re a leboha.